Шу. Alright. Toss. Ozwa. Yeah. Angizangalanga ukubhekelela. Sinja sami sithukuthele. All you want impumelelo. Sebenzele ukungenelela. Ngoba thina sibekezele. Asibekezele chief. Asibekezele. Lalela. Ungangicocela ingane kwane. I'm not a fan of fairy tales. Uchitha isikhathi ongeke usule. Ngifuna imali engikhanda ikwine. If that ass is not a dollar sign. Chief I cannot save it. Thenga iskimu. Roll ihlahla kulamalanga. Inyaka nyaka. I'm not a Ngiphume ekhaya ungangideleli bamba intombi yakho ngezandla ungamyekela khululeke seyifikile igese novi zomphendula umakhwapheni umakhwapheni kwetikinga une
noma ngeza one on one awunazo imele isuse kudala ngomile phina leyo yeyika siphuze bese siyodla inyama yenhloko balelama esuthe fedu yazo siphume ekhaya sithina noma ngeza one on one awunazo imele isuse kudala ngomile phina leyo yeyika siphuze bese siyodla inyama yenhloko balelama esuthe fedu yazo siphume ekhaya sithina
Yeah, I'm an OG now, who knew? I don't even know who knew 2022, still the go-to dude, yeah 2022, still the GOAT numbers You said you want bars, I suga No manini, no magupi, gushi cyphers, shubi Never even wrote a disc bar, ngiyafunga with my lawyer So I had to disc bar a few and then Mean she ain't your driver, but I couldn't let everything I see age the art I said CH and art, put that together Bitch, we made the charts So ungalinge nje gaw Lo kya ngizibiza uDakane ngalile nje gaw Angiyakuthipha nje gaw Ungaphinde nje gaw Ngaphuphina nophindile ngisanga mphinda
Noma ngeza one on one Awunazo imele isuse kudala ngomile Phina leyo yeyika siphuze Bese siyodla inyama yenhloko balelama esuthe Fedu yazo siphume ekhaya sithina Noma ngeza one on one Awunazo imele isuse kudala ngomile Phina leyo yeyika siphuze Bese siyodla inyama yenhloko balelama esuthe Fedu yazo siphume ekhaya sithina Never knows what's tired I'm not competing at it Lapping boy boy ngalani rider I'm never riding smooth by us Uvedi ganda ganda Hip hop messiah They all ready for my recital My skill and presence Kulikin by us is super vital Get nang ngani le game We dropping hits No misses and no pervaders to blame I never fall Stay wishing I want the coins Keep the fame Since I got you We really on a different ball game Siya kubuga Mina ngfungu maba Finance azo chuluga nge rap Send cross on my ocean Ngatale mpugu pa Who's been through it all Yimone righty la yuksugu ma They saw me coming ngenze ngathi ngivele ngavumbuka mina ngifunga uma abafinance azojuluka nge rap send cross ama ocean ngaqala embhuku pa who's been through it all yimone righty la yokusuka uma they saw me coming ngenze ngathi ngivele ngavumbuka
esiphile real life movie angikishimi imali yoni ngithumele location I don't want to eat for some mamele ama serpent I made him believe baze bakhohlwa my ATS beka ngiphansula and it's evident kutsa bungaviki if u week sizokunika ushona sizonenza busy njenge khekhela ama City girls, I feel any dizzy if in denka nizeluga
again Two piece, yeti keys, pezwe ya che Dubai like Assalamu alaikum Exe, who sees, unga pigi, nezinja ze gas Ngoba swanje no Concord